ki ngā take tō rangapū i nāianei, kei runga i tō tātou, e mihi ana ki tō tātou manuhiri, mā ngai o te Pāti Reipa, ki ngā take ope katua, ngā take mahi ārehia anō hoki, take haura, e mihi ana me mau Reipa. Pēni he nāre, tēnā koe.
Tēnā koe, te tuakana, kia ora tātou.
Tuatahi, i te wiki nei tuku ai Grant Robertson, tana kauhau whakakapi i ana mahi kai Torangapū. He nui ngā taitara kuauta ki runga i aia i ngā tau, hei minita tatu atu ki tōna tū, hei premier tuarua. Tēnā whakarapoto mai i okupu tōna momo me ana mahi nui i ngā tau.
E hoa ki roto i ngā tau, e ono kua pahure ake nei te wā i... Whiwhi au i te tūranga minita ki roto i te kāwanatanga. E hoa ko Grant Robertson te take i tino Wikitoria te ao Māori ki roto i ngā kaupapa tō rangapū. I au i te minita mo ngā take whare Māori. E hoa, i tukuna e ia tata ki te kotahi piri o Natāra ki taua kaupapa. Anā mo te kaupapa o whānau ora, ko ia... te tangata nāna te pūtea i homai ki au kia whakahaere hia i ngā mahi nui o te kaupapa o whānau ora. Nō reira, ko te mea ka kite atu au ki rato i ngā tau maha kua pahure ake nei, ko tana ngā kau nui ki te ao Māori. Ahakoa e Pākehā te koroke nei, e mohi ana tātou ko tana hoa rangatira, ana he Māori, me te mea anō hoki ki rato i ngā tau maha, tahi ka aro mai ki ngā kaupapa Māori, me te ao Māori, me tana hiahia kia pērā tonu ki roto i tana tūranga hau ki te whare wānanga o tākau. Nō reira, ai, he tino, he kōhao nui ka mahu e iho nei i tana i te wehe ngātu i te whare pāre mata. Koia kei aia mo te tau patu patu, koia kei aia mo te whakarite kaupapa here, koia kei aia mo te whakahoahoa ki roto i te whare pāre mata. Nō reira, ai, me tika taku kōrero ki a koe, e tangi ana te ngākau, ka riro atu tēnei tangata ki wāhi ke atu.
Ko tētahi o ngā kaupapa ohorere, ka tahi anō ka puta i ngā rangitata nei, he nui ngā tūranga mahi ka poroa i te manatū ahumatua, te tāhuhu o te mātauranga, te manatū hauora anō hoki. Koe aki ki o whakaro tētahi o ngā taurangi i puta i te pāti nā hinara i mua, you know, i tēnei kāwanatanga ārātau?
E hoa e tino a wanga wanga ana mātau o tira tātou katoa. Ai tēnei tū āhuatanga e maha ngā kaupapa e pākau atu ana ki tēnei mahi a te kāwanatanga. Ko te mea tuatahi, e hoa. Ko piki ake te taumata o tēnei kāwanatanga ki runga i ngā mahi hauora o te motu whānui ne, ki ana te kōrero ko ngā outcomes focus o tēnei kāwanatanga, kua piki haere. Engari, e hoa, mea, tapahi ana i ngā tūranga mahi te ao hauora, koe ngā tākoe pātai atu ana. E hoa, ka pēhea te tutuki, te whakatutuki i ngā hiahia a te motu whānui, ina ka tapa tēnei kāwanatanga i ngā tūranga mahi. Anā ko te mea tuarua, kua kite atua hau i ngā kōrero a ngā minita e pāna ki tēnei kaupapa, ko David Seymour tētahi, ko Brooke Van Walden tētahi. E hoa, he ngākau kore ki ngā tūranga mahi, he ngākau kore ki ngā hapori te hunga kua poroa nei i enei tūranga mahi. Ko te kōrero a David Seymour, good, me pēnei kātika. Engari, ko tāku e mea tu ana ki ae, e hoa ko enei tūranga mahi, e harai te tūranga mahi, e tangata ke. Me kaua e ngā kau kore nei ki tēnei tū āhuatanga. Nā, me te mea whakamutunga i te wā i whakakorengia e te kāwanatanga i te aka whaiora. I pātai atu a hau kia Dr. Shane Reti, ka pēhea ngā kai mahi ki roto i te aka whaiora. Hei tāna, mā noi ho te whakawhiti atu ki te mana tū hauora. Nā kua kite atu tāua i aia nena, kei te poroa te kāwanatanga i ngā tūranga mahi, kei te mana tū hauora, e te mea anō hoki e te tuakana e mohi ana tāua. Ina ka poroa i ngā tūranga mahi, kāre kore, ko ngā tūranga Māori, tūranga mahi Māori, ana te mea, te ikamata ngohi, ka kite atu, ka mate, ka hinga ki roto i ngā mahi a tika awanatanga.
Hei tāunga kōrero, tōna 25 pai heneti te nui o ngā tūranga mahi i te manatū hauora ka topea. Mm. Ehi ka kāha e nā tangata?
Ai, koina tāku e mea tu ana, ko tēnei kā awanatanga, e ngā kaukore ki te iwi Māori, he ngā kaukore ki te tāngata o tēnei motu. E mohi ana tāua, e mea ana te Reserve Bank me te, mea, me te statistics, aini ka piki haere te tatauranga mo te hunga kore mahi. Nō reira ka ki atu ki te kāwanatanga i nā poroa i enei tūranga mahi, kāha i enei tāngata. Ka ki mai a Brooke Van Welden, wau koia ko te mahi a te labour market. E hoa, kua ki te atu ahau, ko te nuinga o ngā pākihi, anā me te public service, e hoa, kua haukoti te mahi, mea, mō ngā mahi tūranga hau, tūranga mahi hau, nō reira, ai, he tino ā wanga-wanga kei roto i a tātou, aini ka kite atu i te rahi o enei mahi ki roto i te public sector.
Kei te kite e pāpauri ana Rāwiri, Debbie Ma, i te kore tautoko a ngā pāti o te pāre mata i tā rātou, pire whakakore i te utu tāke ki ngā kai. E mohi ana, e rua ngā taha ki tēnei kōrero. Kōrero mai, he aha te mate o te tango i te utu tāke i ngā kai?
Ko te mea tuatahi, he maha ngā pāta i ngā mahi pēra. Mehe mea ka tango ake i te tāke kai ki roto i te supermarket anake, tēnā pia ka tāia. Engari e mohi ana tāua e hoa, ka pēhea te kai ki te makitāna. Ka pēhea te kai ki ngā wāhi katoa ki ngā dairies ki era o ngā wāhi e mohi o nei tāua ka haere wā tāua whanaunga ki te hokokai. Nē, mehe mea ka noho koe ki roto o Moirewa, ka tango hia i te tāke kai ki roto i ngā toa iti nei ki roto o Moirewa, ki roto anō ki ngā toa pack and save kiante ana rānei. Nō reira, koina pēa tētahi take, ko te mea tuatahi, ko te mea tuarua, e hoa, ko tēnei kaupapa, e hoa, ka tino whairawa anō, te hunga whairawa. Ko te e mohio ana mātou ki roto i ngā tatauranga, iti ake i te 30 pai heneti, ka whakawhiwhia ki roto i tēnei kaupapa. Nō reira, ko te kia te pāti Māori, e mā tēnei ka whakakorengia te pōharatanga ki roto i tō tāua iwi, e hoa, e mea tu anau, e teka tēnā kōrero ki tō tāua iwi Māori. Me te mea tua toru, i mea tua hau ki a Rāwiri, e hoa, tō kaha pahu pahu ki runga i te Instagram me te Facebook, e hoa, ko ngā pōti e hiahi ana koe, e hoa kei roto i te wharepāremata. Ki hei a Rāwiri i waia mai ki a mātou o te rōpū reipa, o te rōpū kākāriki, ki a wai atu rānei ki te kōrero i te take nei. Engari, ka pāpāhongia ki runga i tana mea Instagram e nā mea katoa, me te pai o tēnā mahi. Engari, ko tōna hiahia ki roto i te whare, kia whakawhiwhia i ngā pōti ko atu i te 6. Ko reira ka eke tana pire ki roto i te whare, me te mea whakamutunga i mea tu hau ki aia, mehe mea hiahi ana ki te whakakore i tēnei mea te pōharatanga, me tini hia i te pūnaha tāke. Kaua ko tēnei mea anake, engari me tini hia i te pūnaha tāke, ne, arā ko te wealth tax. E maha ngā mahi ki roto i te pūnaha tāke, e hiahi ana ki a tini hia ki roto i ngā tau kei mui a tātou, hei oranga mō tō tāua iwi. Nō reira, i mea tua hau kia Rāwiri i te hingangatanga o tana pire a sere, hoa kau e tangi weto. He nui tonu ngā mahi kei mui a tātou ki te whakapiki ake i te oranga o tō tāua iwi.
Ko tātou katoa e rongo kaha nei te ngau kino o Utunui. Ko te koia tetahi pia o ngā whakautu a te pāti Māori ki taua take o te Utunui. Nā, he aha ki o whakaro te mahi a tēnei kāwanatanga e whakaheke ai taua mahi utu, taua te utu ora. Nā, e ki mea nei kua tai mai te recession ki a tātou, me pehea tātou e puta i tēnā āhuatanga.
Ai, ko tahi anake te kōrero a te International Monetary Fund, te IMF, me whakakorengia tēnei kāwanatanga i ngā tax cuts kua kōrero hia nei. Koina te rongoa mo tēnei mea, mo tēnei recession, te ohanga kino e ngau ana i a tāua, koe ngā te kia te IMF, me whakakorengia ngā tax cuts, i te mea kua ki te tātou, e poro ana i ngā tūranga mahi, tango ake ana te kāwanatanga i ngā pūtea mai ngā kaupapa whai oranga o te hāpuri, ana kua ki te atu ki roto i ngā mahi whai kaha, mo te hunga whai kaha, nā, kua ki te atu i tēnei kāwanatanga e tango atu ana i te pūtea, mo te aha te take, ana mo ngā tax cuts kua kōrerohia nei. Nā, tahi anake te rongo a te IMF, me kaua tēnei tāhonatanga e mahi ana i ngā tax cuts e kōrerohia nei, engari me waiho nātu te pūtea, hei whakapiki oranga mo te hāpuri, mo te motu whānui. Koina tā mātou atu ki a Nicola Willis, ki roto i te wiki kua pahure ake, hei tāna, kahore, kau tonu ia ki ngā kōrero tax cuts, hā te kāwanatanga nei.
A koe ke te wākia tāua e mihi ana i tō whai wāhi mai ki a mātou o Manako, minita mema o te Pāti Reipa, Pēni Henare, e mihi ana tēnā koe.
Ai, kia kā te taitokereu, hei te hātarei.